Zalilang, Zalilang, Mali, Zalilang, Zalilang,
Mali. So what's the water?
Hey, Lula, Ziliwangu, Zilibamba, Zulilanga. Hey, Lilama, Zalilang, Zalilang, Zalilang,
Uzalinanga, yeah. Too spice to liquid. Uzalinanga, 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 yeah. Hey, hey. Uzalinanga, Uzalinanga, Uzalinanga,
yeah. Cheza, tuone. Just dance, okay. Come on, any feeling you want it? Cheza, tuone. Just dance, okay. Ah, abati chukutonga. One and two. Abati, yeah. Ashu mba unama.
Nakato unama.
Ashu. Yeah. Yeah.
Twende pole pole. Pole pole.
Kunuti umepigwa. Kunuti umetisha. Si lazima huu. Kingoma itawa huu.
Itawa huu.
Bila mikuzi. Tupo wavuvi. Kuna hai kwa huu. Sisi tupo kwa nzuchi.
Ini tati tati mika mwili kana pata moto. Hey, basi ungeza chai moto. Yani mina taka taka chai ya imoto. Hey, tina chai moto. Chai ya imoto. Tina chai moto. Sele kipane na anawasha moto.
Sina noma na mwanangu msafaro. Tugonge kazi tupo zero. Mambo yesi si you know. Nite Batman au komando. Kama kivumbi ndo kimeanza. Na sisi sowa uza sura. Si watoto mama. Tunachopata tunakula.